AmadZamburi.com Super Vibes.
Kaniza iwe paliposendi ngafuse ndi mafuse za iwe ndi mafuna ndi kuuze ndi madalila iwe so remember me ngati ndi busy kwazo yamba ndi nobwela ko ukafuna kubwela ko chonde muza ndi mbile ko chikondi chenga zedi ndi choka kamila disama musowe wanga osamila so jiti yendela ndi kuyanganila ndinga za kuona ndi za sangalala chikondi chenga zedi ndi choka kamila disama musowe wanga osamila so jiti yendela ndi kuyanganila ndinga za kuona zedi ndi za sangalala
kumanga ndi nkoteka mami zani yendele kumanga ndi nkoteka mami nkoteka mami
Nanende mafuna ndita peza posa mirau Kazo walo posa mirau Otinkani nizika mirau Kena kulikosa sindeka kamirau Chikondi changa pompa cha udalile Zudindika kusie usalingalile Usandi endele, disaku yendele Zudindika kusie usalingalile Kewe usa kika paka jipatu mamilioni Kikapaka jipatu mamilioni Chikondi changa zeni ndicho kakamila Disama musowe wanga osamila So jiti yendela nindiku yanga nila Tika za kuona niza sangalala Chikondi changa zeni ndicho kakamila Disama musowe wanga osamila So jiti yendela nindiku yanga nila Tika za kuona zeni niza sangalala
Kumanga tinkoteka mami, koteka mami Zani yendele Kumanga tindi koteka mami Koteka mami Zaku yendele
Nanende mafuna ndita peza posa mirau Kazo walo posa mirau Otinka nindi zika mirau Kena kuligosa zinde kaka mirau
Kumanga tindi koteka mami Koteka mami Zani yendele Kumanga tindi koteka mami Koteka mami Zaku yendele
Nanende mafuna Ndita peza posa mirau Kazo walo posa mirau Otinka nindi zika mirau Kena kulikosa sindeka kamirau
www.amadzamburi.com